kusa sibone olunye usuku olunye usuku ifisa ukulibona kanana
nami ngifikelele sweni
ifisa ukulibona ilanga
bajabule ekhaya bajabule ekhaya
ifisa ukulibona kanana.
Oh, everything, I mean, so near.